DJ Tech.
Usha kola pusu kai fwee. It's your boy.
Bring the music and click click band. Zembeleba
keleleba pembeleba lolele.
Zemba.com.
Kwali amalicho kila balipuai. Kwa isawa kusansa na bena wapo. Anombapa naewela coronavirus.
How come
na
futu?
Coronavirus. Kwali amalicho kila balipua. Kwa isawa kusansa na bena wapo. Anombapa naewela coronavirus.
How come
na futu? Coronavirus. Kwali amalicho kila balipua. Kwa isawa kusansa na bena wapo. Anombapa naisa coronavirus.
How come na futu?
Coronavirus. Kuli ati uli wampia. Kulipena kupisa ndalama mwanga lupia. Noti pweza ni matenda tengani. Falani mamaski na yefe pendani. Haba lefwa muleba pendea. Bataba chula vena jabu penya. Bantu na iwela coronavirus. Coronavirus. Kwali amalicho kila balipuai. Kwa isawa kusansa na bena wapo. Anombapa na iwela coronavirus.
How come
na futu? Coronavirus. Kwali amalicho kila balipua. Kwa isawa kusansa na bena wapo. Anombapa na iwela coronavirus.
How come
na futu? Coronavirus. Kwali amalicho kila balipua. Kwa isawa kusansa na bena wapo. Anombapa na isa coronavirus.
How come
na futu? Coronavirus. Na tusansa na futi na corona. Pa usiku tikangi wanogona. Waire telera ena mulwele. Guess what, tikapena chiningwele. Pa ulolo uugine atupele. Katuwa ikata ni dialect chingwele. Shisho distance na ena kuikonka. Sanitize patumba no shota. Washo handi na supo kuikonka. Bantu na iwe la coronavirus. Coronavirus. Na isa coronavirus. Kwali amalicho kila balipuai. Kwa isawa kusansa na bena wapo. Anombapa na iwela coronavirus.
How come
na futu? Coronavirus. Kwali amalicho kila balipua. Kwa isawa kusansa na bena wapo. Anombapa na iwela coronavirus.
How come
na futu? Coronavirus. Kwali amalicho kila balipua. Kwa isawa kusansa na bena wapo. Anombapa na isa coronavirus.
How come
coronavirus.
How come?
Some girl I see you. The details.
I'll take news.
Mad Max on tele mad me. Nico B. Phone doctor. My chromic I see you.
The team beat. The team beat.
Tower booth.
B. B.
Throw his rights in the building. It's how we do it.
It's DJ Take a Click. Bring the music and click click bang.
Zwap.com.